kibwengo. Watokea usiku baba, wale nyama. Ra!
Chucky supplier. Supplier eh. Skate.
Achanti baba nasma.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.